Tupige Bwana makofi. Amen. Basi nimkaribishe mchungaji Paul naye aseme neno kwa kifupi.
Let me welcome brother Paul to say something.
Asante. Sometimes we don't know what we ask.
Mara nyingine tunakuwa tujui nini tunaomba au nini tunauliza.
The mother of two of the apostles of Christ. His mama, the mother of two apostles. The mother of two apostles.
Mtoto mwenye watoto wawili watumishi.
Asked Jesus a question.
Alimuuliza Yesu swali.
And had a request for him.
Na akam and ahead.
A request.
Na akawa na let me assist you. Na akawa na ombi. Yule mama alipouliza swali pia alikuwa na ana ombi lingine akauliza.
And Jesus said, "Say on."
Na Yesu akamwambia, "Endelea mama, sema."
And the Lord said, and she said, "I want both of my children to sit, one on your right hand and one on your left."
Akasema, "Maombi yangu Bwana Yesu ni kwamba naomba mtoto wangu mmoja akae mkono wako wa kuume na mwingine mkono wako wa kushoto."
And Jesus answered her, "You don't know what you're asking."
Na Yesu akamjibu mama yule akasema, "Hujui unachokiomba."
And Jesus told her that the reason why she didn't know what she was asking because the right hand is a place of authority and power and dignity.
Na Yesu akamwambia kwa sababu hujui unachokiomba kwa sababu upande wa kushoto unawakilisha mamlaka na madaraka.
And the left,
upande wa kulia unawakilisha madaraka na nguvu.
And the left hand is a place of shame and dishonor.
Na upande mkono wa kushoto ni mkono unaowakilisha kukosa heshima na kudharaulika.
The right hand side is always the best side.
Kwa hiyo mkono wa kushoto kila wakati ndio mkono wa kulia ndio mkono wenye heshima.
She really didn't know that what she was asking.
Kwa kweli hakujua hasa mama yule alikuwa anaomba nini.
Because in the when the last trump sounds, the last trumpet sounds.
Kwa sababu wakati ile tarumbeta za mwisho zitakapopiga kelele.
The Lord says in Matthew,
Bwana Yesu anasema katika kitabu cha Mathayo,
that he's going to separate the sheep from the his sheep from the goats.
Tunajua kwamba Yesu atakuja tena. Tarumbeta zitalia. Na Yesu anasema nitakapokuja nitatenganisha kondoo
goats.
Atatenganisha kondoo watakaa mkono wa kulia na mbuzi mkono wa kushoto.
Amen. And he's going to take the sheep home with him.
Na atawachukua wana kondoo na kwenda nao nyumbani kwake mbinguni.
And the goats will be cast into the lake of fire.
Kwa hiyo mbuzi watalaaniwa na kwenda kwenye ziwa lile la moto.
Brethren, you are the sheep of God.
Amen. Wapendwa katika Kristo, nyinyi ni kondoo wa Mungu.
Amen.
And you are on the right hand of God.
Na wote nyinyi mko mkono wa kuume wa Mungu Baba.
Amen.
Let's think of where does Jesus Christ sit today?
Yeah. Right. Tukichukulia kama Yesu Kristo anakuja sasa leo.
After he was resurrected.
Baada ya kufufuliwa kwake.
He sits and on the right hand of the throne of God.
Tunaambiwa baada ya kufufuka kwake amekaa mkono wa kuume wa Mungu Baba.
Amen.
So here is God.
Na yuko pale pamoja na Mungu.
Mungu hapa.
Mungu yuko pale.
Yesu hapa.
Yesu yuko hapa.
How do you say sheep?
Sheep. Kondo.
Kondo hapa.
Mmelewa? Ngoja niseme vizuri. Mfano. Huyu ni Mungu. Sio Mungu lakini ni Mungu mfano, sio? Huyu ni Mungu. Mimi ni Yesu. Na wewe ni mwana kondoo. Kwa Mungu amekaa hapa na Yesu amekaa hapa na wewe mwana kondoo wake utakaa.
Amen.
See? So, the Lord God is here. Jesus is on his right hand and the sheep are on his right hand.
Amen.
Amen.
Kwa mmelewa sasa? Mungu yupo pale, Mwana Yesu Kristo amesimama mkono wa kuume na sisi wana kondoo wake tutasimama mkono wa kuume wa Bwana wetu Yesu Kristo.
And the Bible says the goats are on the left hand of Christ.
Na Biblia inasema mbuzi watakuwa kwenye mkono wa kushoto wa Mungu Baba.
You understand that in this judgment or in this position they have nothing to separate them from God.
Kwa na namna maandiko yanaposema ni kwamba hakuna kitu kitakachowatenganisha kondoo walio mkono wa kuume na Mungu Baba.
Amen. When God looks at the sheep,
na Mungu anapotazama kondoo zake wale, yani wewe na mimi,
he must look through Christ.
Lazima kuone kupitia kwa maana Yesu Kristo aliye katikati ndipo anawatazama kondoo wale.
He is their mediator.
Yeye huyu ndiye mshauri na anatoa kuunganisha na Mungu.
He sees their debt as being paid through his blood.
Amen. Kwa hivyo mimi labda niseme vizuri hapa. Mimi ni mwana kondoo, nina dhambi, sio? Nimetenda dhambi nyingi. Na Mungu anaponitazama mimi, ananitazama kupitia mwanae Yesu Kristo aliye katikati. Sasa Yesu Kristo amelipa dhambi zote zangu. Amenilipia mimi pale Calvary.
Yes,
kwa hiyo akinitazama mimi kupitia kwa Yesu Kristo, ananiona mimi sina dhambi.
Yes sir.
The goats have no mediator to separate them from the wrath of God.
Yes.
Sasa na wale mbuzi waliokuwa mkono wa kushoto, hawana mtu wakati pale wa kuwasaidia kuwaondoa na adhabu ambayo inawakabili.
They'll be judged out of the books.
Ndio kutakuwa na mahakimu na majaji katika kitabu pale kwenye hukumu ile.
And they'll be found lacking.
Watakosa mtu wa kuwatetea.
Not been declared righteous by the blood of Christ.
Kwa hiyo hawa sisi wana kondoo wameonekana wenye haki kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo iliyosafisha.
We can't make sheep.
Sorry.
We cannot make sheep.
Hatuwezi kuwatengeneza kondoo.
Goats don't grow into sheep. Goats do not.
Yes. Mbuzi hawezi kuwa kondoo.
Goats stay goats.
Amen.
Mbuzi wanabaki kuwa mbuzi na kondoo wanabaki kuwa kondoo.
Sheep stay sheep.
Na kondoo wanabaki kuwa kondoo.
Amen.
Amen.
Amen. Amen.
So, Mungu akubariki.
Amen.
Amen. Mungu abariki sana.
Watoto na Mungu.
Amen.
Amen.